Deep blue untouched.
Mende kitandani unaujua mama kinachoni uma yangu shuka turio nungua na mushizo mekula jama
kurudia na wewe saa uchura nina penzi jipia we mimi napewa
unataka umjue baby wangu nimemposti mwezako nimemposti weka bando kamchunguli unataka umjue baby wangu nimemposti mwenzako nimemposti weka bando kamchunguli unataka umjue baby wangu.
Oh baby wangu, baby wangu, nakupa pole, pole yako. Nimempata kiboko yako ote na chonde, ole wako. Nisipasha kipiporo oh, wala hunitish, haunitamanish. Naringa bure, unogi hata uswitch. Oh, haunitish, haunibabaish. Nanapendwa, minae mpaka mazishi. Nimepata stories zako kwa jirani. Muda osina, izo levo ishavuka. Hata madanga na kukwepa mtaani. Umechina, unaela kusuka. Unataka umjue baby wangu nimemposti. Amwenzako nimemposti. Weka bando ukamchungulie. Unataka umjue baby wangu nimemposti. Amwenzako nimemposti. Weka bando ukamchungulie.
Udada na paga waje sijui pompe. Udada na paga waje sijui banke. Kwa kweli kashantia uchis. Kashantia utaira. Kashantia uchis. Kashantia utaira.
Unamshika chafu ya